Akakiiko akafuga ebiweerezebwa ku mpewo ka Uganda Communications Commission UCC kalagidde zi radio ne TV bikomye okuwa omwagaanya abantu kinamu abawakanya ebitongole ebyalangirirwa nti bivudde mu kulonda kwa bonna okwaliwo nga 15 omwezi oguwedde. Ssentebe wa UCC George William Nyombi Tembo agambye nti abantu okusinziranga ku mpewo okunafuya ebitongole ebirangiriddwa akakiiko k'okulonda kimenya amateeka. Temba agamba nti okusinga okwabya eggwanga ku by'okulonda abatamatira nabyavaayo naddala ku mitendera gw'ababaka ba paalamenti bagende mu kkooti.
Kompetenti balisutte ku radio na TV ekintu ekyo kyabujega nnyo. Mumanyi bulungi processes bwetambula. Bw'oba owanguddwa ng'olina okwemulugunya tubitwala ku radio na TV olina kubitwala mu kkooti oba ku Bureau Commission kubanga kati ebintu ebyokomplainingako buleeta ebintu ebireeta obujagala ebyesusa emitima gy'abantu abantu babudde mu kalulu ne banziba nafuna wano kikumi ne bagala nafunyewo busatu kakati nammwe abali ku radio ne TV temutuyambye nga mubi broadcastinga tokubidde oli gamba nti yamuka tukubidde electoral commission kukilifyinga otwala byono eyagwa tetukikkiriza so tugambye aba radio bagende mu kkooti bw'oba wagwa akalulu genda mu kkooti.